Schenkelel, Geschenke Krishna, oh, oh. Hare Hare Hare, Geschenke Krishna, oh, oh. Schenkelel, Geschenke Krishna, oh, oh. Hare Hare Hare, oh, oh. Schenkelel, oh, oh. Hare Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare Hare, Krishna, 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 Hare Hare Hare, Krishna, 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 Hare Hare Hare, Krishna, 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 Krishna